kwaza zana yenji nikanezi zako chiva ito kukomera ninao kefunyera mbujuli nabali basa mukiraba nabiko kuserera nalifula katala sirikowa okuwa songera nga wenda bantu wakwana era obabye kuimbira bya ukanyi kubyoya gale demo lirino kwe wandikire vivyo omulala sala wisonya zibikeko watu nazifula mogu sungu natumbira redi ye kubikidabi wa mwe nebo jisamba cheneka kasatu na chafuka balamu okulunji ye chivisiri inza neche njogete chendibera kwa silichuka kwe muka ebitu edisa muno zile kwe singa tuzikwa na vyo nalifana nyegye nifamu kutulukunya bakola isabia kukuzala umuli ya kwene voli fogu wana chimu kusula kujirikiti nga bakansala bawe muka katonda atafata tude abango wakono mchita mfubese kilizo bagana nebi akasoja ntete nkanya kuwanika obulamu mbusanze mtesa nzino kumye wana temba nyonyole mwevyo mkiso mudagala nga waguja kunda mpe wapoli era nebi ntubio funye stani alibi kujia ku Sindi wano wala izaba kunta pera kati akuba misota mirembe jali mwakati alipokada olwomu kisomu dagalanga nti aguja kundagu sikugamba buli omwe yadde mabega tiyali azija kundagu mutabulira bidagala abamube mulisa nnyo mubajoga nateka sindi komusembeza malala akumedde tosi omukisa omutufu bulijjo gubeera gwa lubeerera ddonda agemula n'akita kasita guyingire uwomunju olonda nechapa nga chiri mumanyago olisura miso tato libojwa nempologo menjala teboto no ziri nyaku yukwano jubaliza wama sasa agesozo oligaitamu dunda alivakurudamu zapuri likula mangu mchenda mwemu atero somenga wonga tunda simbula waka newe kuwa kuimba kuno mbenimu mbola baba iti musesi kusanganzira olibojwa nesota kwa mkiso mudagala mkuwa msao wakambio kusambe siku omude tomanyo mwonona mimi akaje chivuka mkula mojisa nyite zenyimba vyendo woza antinebo ndise nguka mkugenda sule mbula mwolu verira abataba lida uvali sango mkulu newendi banko myoku baga nivongerira ku lwachere byo nabyo mbyogedde ngezaako okukubuusa obeyeri mukisa omudagala lugabanga takuumya ekibuga ekyo abaaba ebyambalo n'emmundu bakikuumira musa fenna tuyimbe mu nti nno katonda munene
tetoba
katonda bwakuwa n'ennume yandibegwako eyo yatasabanga okuba yadde akabuzi munene munene oh munene munene yabo munene munene ye munene munene omukisa oguli kukyalira omwezi gumu emwawukana bubikira ddala abameganyi sitaani alinga omutamivu munanga ebintu byakuwakyukana n'abikujjako katonda gwe mmanyi kale yekka gw'osobya leero n'ekya n'ofukamira ne weetonda n'akusonyiwa waliwo nze gwe mmanyi yazironda yabonga n'amamotoka yagula eziwerekera kati n'omusabayo olwataano kati n'omusabayo olwataano ekyo kigezangako oliba omuvumi magufa yatawaana ne mmutu agomalyalo nensi kyagikolako kyebuuza n'okyeddamu enjawulo neyafa butazingwa ebyo ebibooziboozi byendaku neetugula ababinyumya abakyala mukomyo weewange
yaggwadda namulekamu okasala lugodo kyengera era omusajjawo okutereera ogawala yoteekwa lwa mpaka kumuzingirira lujjula
omuliisa n'olumu ebitalika byewalayira obivuddeko lulinga obatizibwa weegaana sitaani n'emitego gyako kati oli ku musajja w'omukkatira mudagala so n'abakulyako ensimbi ezo abeeyita abasawo bakupima bwonga obubafere bufere laba gye basibuka ewaabwe nabo eriyo kumpi abadibi abangi bakuba misota asooka agagawaza abeewaabwe zaali neemalikira kalibukana kabalangulo fenna tuyimbe mu nti nno katonda munene
tetoba
katonda bwakuwa n'ennume yandibegwako
munene munene ali omukatonda w'amateeka
kuba yadda akabuzi
munene munene anyo mukatunda wa mate
munene munene oh munene munene
eh
yabo munene munene ye munene munene
oh
yanazi wabuza kirizako munange byo wumpu kumamba sawo yombe sabafu isirani byo linda tukazambwa Mwe kwa seko dunda na mgereka Musabe mudini yonda sangwa Embere weta chuka viva una yankubu sabaferi Okirizentu wali ya batondwa Okubaba funyi na balimanyi mvili okuonga Zichene unye muziki eno Matuaba gezigezo kusanga yonda muga ngurumiza dogo Ate kwete geri ratari wamba Kastota ndika nalo singa njole wetaka Awe chitiriro sasanye Genda chama ganda kusanga bakadamu Atabula kasere morula Genda ofuru miaka piotero bali nyeko Ichirimba tandiko lukobeno Baina vye bajaba nywe toku wa viva sanzeo Ledobo zinafumo kulikopa Echikwe uni sambule ya jana mtuwe Na wakubire bintuntu Atukirize njogere gama tizi jamba kangemu Na vokora munga wimbo Tandika lochi kuranga bawagizi Chava funo ya balabi munana Nkera na dayonti yegia wanko zebishi
Mwanda wazo kukuyama Bubu wajugira burunji mamuri ya chikozi
Muganga chako zaba takude Aneche wagenda yoko tukira tochifunye Abasaji ya baline mitumusi Enyi mbozi savoti ama inde gaimba kuchi Chitabona kalamu na kuandika Na kutakulo mtoku ya liedogo Alinacha atategeda chimbuze Awangale nyo 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 Mufundi Aganda
www.mp3ugandanmusic.com